Mapenzi kipofu macho yana tongo, aya na mwenyeo ya maridhiano, picha na kata mamodo na ana chongo. Tell me who do you love? Upendo kwa yai wezi fosi moyo, aso kupenda mupe kisogo, tusipotezane time usilete nyondo. Tell me who do you love? I need some love now, some real love now.
Na kuna venye mafisi unawatesa, tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo, gizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda msokonya, wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani toto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goron tape ya kamene, tumini girimba kwa shea kama meme. Kukaf na uloyo zote nlia changa tene, jusai na royo fisi ukita kikembe. Chuna kindovu badai kikate pembe, chuno nyongoa kikate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete, jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now, some real love now.
Sinibebwe kwa tilori.